kubuyisi zeni ndi mu mobile money nenga company yemu bobato ina float bakira kuma chane bakuwa ne bagamba olegulo tunona nete basola kuwawali obamba jjo atambula mu
ataja mutunda wa
bawoli ali mu kayumba akaliko eyatero mano be mutie
bangawo abenda service yewe bakunganira
chotegeze
so opportunity etaningirawo cho chenko anti buli muntu yena kunsi kuna ino mukisa gwe ino opportunity aye how do you use it
shero
era na abantu okutegeera anti opportunity yi neige balwa
shero yagaba kama futa gali ga promotion benali nabonga bayine moto kanga siri nera baziteekawo nzine nga nange nti agwe yeriwa
aliwa onato alira mukanwa ba mukavera
chogezako okutegeeze
yo is no causing accident ngo
oline kidomola mungalo
olikocha abantu
aha
So echo chendi kukobera abantu nti bwo boyina cho tandika
tugenda kuddo tandikirawo bwe guba guzze ogukwato otya
exactly
kale we bali kuwango chauliza program the bridge rutindo tukoma out of our tugene popula za maulire ne Ivan Lubega musajja atagererwa nzalo
Chenda, Agatone Zemkaga, Usoga One, Fama, Omoyuwa Usoga.
Ewe Sawa, Dirimeka,
Esawa Yiri, Edo Kunjo.
Fuka, Yivesta Wu, Nia MTN Momo, Ngawe Sigamu Akapia, Akataika Wansu Wanu Suluku, Uingiza Magoba, Ulirunaku, Osobola No Kwe Tolera Yu, Akapia Ku, Unawona Woke Endira, Nigawa Star, Chikuminka Gana Itanu Star, Musavu Hash, Ulonde Ku, Yivesta, Uwako Zesa MTN Momo A, Enkola No Kwa Kulisu, Biko Beridwa, MTN, Awalala, Tukomezekeka.
Soga One Radio. Tulunga mizigo ekitongole. Echa Uganda Communications Commission.
Agomu mpopula. Gakuwe chifana ni chitufu. Ensibwe ye mereire. Kale tichenda. Noga subwa. Ganona agafurumire mpopula dama ulire. Wanamu programu lutindo. The Bridge. Gabatu usibu haku. Senpo SS na Soti. Eiganga. Kilomita ikumikulu gudolve iganga. Okwire kaliro. Okotaku na ife.
Ababayosa produce millers. Abakulina kaunga. Akabayosa maize flour. Ngakano solo kafunamu vipimo vyona vyona. Karunje. Kayo yote. Karikumutindo guansi yona yona. Atenga kaka kasibwa. Nechitongole cha UNBS. Bagani wabira. Sentima Road. Muchimuke che Kampala.
Kali, edda chika ziri bili zezise kusawe bili ezencho na kuruwa lero, maasuze mtiano wanafe haba tuliriza, ngabuli jo, akadeka nukabila kabi furumide mpapula za maulile, olikuchenda haka umuza mkaga, soga nfama, nze Ivan Dwega msajja, tagiriru anzaro, wambwa, bwabula amwasira, atuta iga, noruwe nsongeyo, banafa baba yosa Green Mirrors, Nesen PSS na suti, bwabateka mwe nsimbi, okulaba ngabuli chumichita ambulida dalaburu unji. Daily Monitor, The New Vision, Nebuke Day, empapulezo zanze damu tano, elabu yetu tiyo, katuzive kumu mpola angali ya katogo, elatu genda kutambula mpola, anti mundangi na kuate mpola atu kawala, na olovu ati atu kakuchibuga. Buke da furume nchona kuruwa liru, mukirize gwe mbanta andika na ye, anti mundangi akali ya magwa, kekama nyengeje kakatete nkanyamu. Bukedde akulembeze ensonga za muyimbi Dr. Jose Chameleone bagambye nti omusango gwa Chameleone kigambo ku kigambo kiki bategeeza wekwate Bukedde bibino ne bawandika kwa Amerika ekoze dilu ne Uganda okuyowana abagwira Trump beyafumudde bibino sinyumira kwesi bamu ku muntu atandiko mukogwa ssanyu lero bakuwolese mwana muwala uno Gloria Desire Babirye agafa kuba serebu bawa choze ni beki omupia mututemeka baba no baba kuolese wa magwe guno gubali mu gubasaza mukabu ngambo mukwano bapepeya ama penzi gabali bubi akatabu kabukede kawandise kumpaba ya denaira waka milioni chigambo kuchigambo abafwe duachi daniela ya tute kamilioni mukoti nsongachi bibino birimbu keda furumie uruwariru Akadabu kabukede, kawandise kubanda Uganda, mbubako ye mivuyo jeta kejita gwa. Omuko ogwo mukaga n'ogwo musanvu, nsonga zizo, nebo wandika ku minister Passis na Muganza. Awangu do musango gwa kamyufu, akee na alemu, uno wano nabukula. Minister Mbezi webi ama yumba Passis na Muganza, mbasiza kuchikowe, olwaka chiko, kabanda mateka, akasibo president, okuulira emisango. Okugamba, nti okulonde uweyo kuyina okuddibwamu. bibino akadabu kabukedde ne kawandika abasubuzi banjudde ebibanyiga bichi babyanjulide katikiro nabbanja nensonga endala zizino mweziri ekizimbe kya sidiru ekibaddemu mutabani we Rajivu ekizimbe kikino akibuddemu mutabani we yazimbye ekizimbe gali kuoleka n'agamba nti akitumye Rajivu bibino wano wa NUP azikiddwa mu kwemulugunya pasi Piero E mwalimbukedde afulumye olwaleero one bawandiika agafu embuga Sabalangira Musanje atongozza okuddaabiriza amasiro g'emasanafu abavuuka mbere bagumiikiriza bya minisita n'abakooba asiko obulamu mu katabo ka Bukedde mwebiri ebiyamba ow'olubuto okusindika omwana bibino wano nenda bibisinga ndoza bibala byoyina okulya ne bakwoleka Nakalema ayanjudde kyali sima kiki bategeeza weekwate Bukedde afulumye olwaleero Bukedde alimu ebyemizannyo bawandise ku ttiimu ya Senegal Uganda Cranes byoyina okukola okugikuba ku kwota bibino wano babiwandise mu katabo ka Bukedde afulumye olwaleero Bukedde sigenda kumususaawo akatabo k'enkutte kaakati ka The New Vision kamuwerezeko mukwano gwange Pius cameraman webale kubeera nga gy'oli otumbudde Eric Joseph Sakwa eyali addisiwa wane jjinja gy'ali atumbudde akadde kano webale kuwuliriza kwengatta umalu bya lukiiko eidogolo ne abe cameraman ku Nalambayi Road yawo nsima bwongerwa kakati kansooke nkubagulizeeko nti akatabo kano aka The New Vision kali mutende esukka ekikumi gwali eyo eyandi agadde zitenda zizino wano minisitule ekola ku nsonga z'ekikula ky'abantu minisitule y'ebyobulamu amasomero ag'enjawulo gaagala bantu bagawa bintu The New Vision wuno naye nga sinnamu kulambulira bulungi kkiriza nkutegeeza akazanyo kufa ka Radio Bingo ensimbi miliyoni bbiri tuziina tugenda kuzigaba mu ssaawa eno okola otya okulya ku ssente zino nyiga sita bbiri munaana emusita mukaga ash onyiga sita bbiri munaana emusita mukaga ash teekamu pini ya Airtel oba MTN ojja kubeera ng'oyingidde buteevu akazanyo kafaako aka Radio Bingo ogenda kuba n'omukisa ogwangula ku ssente emiliyoni ebbiri ze tuyina enkya y'olunaku olwaleero abangi bakusiima ng'olubimbi luweze aba SNPSS na suuti bansiima ne banteekamu ensimbi atera mu ngeri emu n'ababbayosa Green Mirrors abakola akayunga kabbayosa Maize Fula be bamu ku abo abavujjirira akadde kano ayagala okulya ku mmere ewooma genda onoonye akawunga kabbayosa Maize Fula The New Vision agambye nti alipoota yiino efulumye naddala ku ngeri abakozi ba gavumenti ab'enjawulo gye bafunamu emirimu ne bagamba mbu districts zibba obuwumbi 42 buli mwaka ku bantu abanoonya emirimu mu districts ezitali zimu ensonga ezo zizino ziri mu katabo aka The New Vision President Yoweri Kaguta Museveni erikawo ebiragiro byawadde naddala mu kitongole eky'amajjani biragiro ki biri wano ne bakoleka Uganda n'eggwanga eri Amerika bakoze ddiiru ddiiru eno eri ababundabunda Amerika beri mu kugoba ewaayo ku nsalo yayo ne Mexico Uganda egambye mu batuwe ffe tubabuddamye wano kyekiri mu ddiiru eyo byonna bibino mu The New Vision afulumira ero kakene bakwoleka bannayuganda abafiirwa ensimbi eziri ombuwumbi okugezaako okugulirira emirimu ate bangi bwe bamala okuteekayo ensimbi zino n'emirimu tebagifuna babakuba ku mutwe ng'enjoga ennaku zino bwegamba ensonga ezo zizino ndabawo IGG Betty Olive Namisango Kamya waliwo wano abamyuka be ndabawo wano Katikkiro Nabbanja n'abalala babano boogera ku nsonga ezo ez'ekitunda mirimu n'ekibba bantu ekimaamidde obukiiko obwa District Service Commission ne bawandika ku byavudde mu kamyufu abateekewo okwemulugunya Ssekikubo wuno wano baamulese mu kkubiro anyenya mutwe ku kirandiga etenda nkuba Emmanuel Rashande ali mu kucyacyanca okukimera akimezezza okwenjala abeera mu mbeera w'esiko zennaawuuta namuganza awanda muliro byonna bibino wano biri mu katabo aka The New Vision afulumye leero gavumenti eragidde waliwo eddagala ery'ekirwadde ky'omutima eribadde katale edda gavumenti eragidde ligibweyo eddagala lino leka libadde muko ebitakwatagana bulungi abavandimwe be banyalwanda bawangaalira kuno babano bagambye nti 2026 owaabwe gwe bagenda okulonda ye President Museveni bakulembeddwamu Gashumba babano bali ku muko gwa mukaaga The New Vision afulumira ero Neba wandika kuchibina NUP. Munange bagamba, te yaku sinze, haba yaku sinze. Ensekere kweti somu jina. Oroza NUP tekirizo kwega taku iPod. Omukago, okuga okutaba, ebina by'obufuzi ebyenja uro. Bulijo NUP, ekara ambide, haba jidukanya bako mba kweba zemere, nebagama antintai, tebainza kwega taku iPod. Wabula the new vision uru walero. Kumuko guomu samvu agambi. Nti NUP yino chadachi epondosi. Negama antegenda kwegata kumukago guno ogwa iPod. Aba subuzi. Babano. Basa zeo kuda kumirimu. Bagura maduka agabwe. Bakanyi zake edimo kaimirizibwe. Boge dene government. Edaba liko bibatu useko. Kanon nakalima. Una sinka nyabatu wale bitongole bya government ebyenja uro. Nsonga za byankula akulana bibi no wano waliwo family ekabi aika ewanja gide president okujiyamba family y'omugenzi Kano Edison Muzora bagala president abayambe nti bali bubi ne bawandika kubatuze bitundu bye kasanda mitwale 3 bwe tabe ntanye kutuye jambia muchuwolo batuse okugobwa kutaka baba no wano bakesa rucha okukira enkoko y'omutamivu. Akadabuka the new vision. Kawandi sebiye mizanyo mpira angulaba ndaba muno empaka ze misinde. Bano baba no baduka emoruka ze mpaka zizi no wano bazi wandiseko eza kubera foot portrayo. Na ebirala byonna biri mu katabo akadabuka the new vision afurumye encha yoruna ku olwalero. Mukirize the new vision mufunde ikirirawo. Ate dere monitor uno kakati yandi mutano kamuwelezeko mukwano gwange Obama. Anko Obama, wile mugote, wewale kuberanga jolio tumbu dakade kano, na mwenawa ine vizindaro, walue chizindare chili ya waluku bau. Wanongaku, walue chizindare chili ya mafubirau, ngokirira wakavaku kalina, ne mkwano kwange misangeria. Enamale mberu ukeyo, atadeke chizindaro, vionno chechonno chirunji, kakolo jemusi, wewale kuberanga jolio tumbu de, na balamu ina, na Enjeru Municipality, Haji Mpoza. Haji Mpoza, webali kubera nga joli, kabuye badiru Mpoza, Njeru Municipality wafwe, bili abili mukaga, oyo, wetu ino kutuma mparlament, kubanga aino busobozi. Daily Monitor, akulembeza nsonga za Uganda, negwange lya Amerika, waluo, abantu, okuva mu Afrika, nesemazingo wa Asia, Amerika bili mukufumu ule wayo, Uganda egamba mbatuwe, tubabuda mye wano, bili wano, mudele monitor afurumire ero. Haba subuzi, chadachi bagambi, nti bakuda kumirimu, babadde, barudde, gabekarakasa, wekarakasa ize na kungazi izo, bawa kanye misoro nebi, ntuwe bilala, omuli naba China, okutunda maduka, okusingo okubera makolero. Katikiro nabanja wa sinkanyi. Naba ubaka wa government, baba nubakiriziganya, okuda yuku mirimu. Kakati 17 kubasubuza adebe karakasi za mukampala bakwatiddwa era babano baguddwa ke misanga ejenja uro babano wano baba kuolese mbubano bayinza okusibwa oba okubeeranga nateba sasure mitwala 5 zaki wekwate kadabo kakano aka the data monitor nawandika ku professor Ochuli mbono munnayuganda yali omusomi ya kenkuka na embu ya gende mugwangire Nigeria Uganda na emu edabira ediru ya kolidu Amerika na Uganda bibi no wano wili kumukogu okuna bawandise ku President Seven ne Donald Trump balikuwe bogede kakani bawandika kumakomeda gagenda kutandika okuzimba budukuru obwaba kungu bazise VIP sales. Bibi no wano bili mudere monitor FDC na ekibiina ki need baba no bakubaganye nsonga za slogani obe ngombo waluwe ngombe FDC jekozesa nga ne need ajikozesa kakati buli omwaga amante ngombe eyo fetu waji leta fetu waji tandika abaka jempa pulo kuvuganya kuba president bali 10 chinana mu musanvu omukuru Muhammad Nsereko yomuku wabu abajeye mpapula Beti Amongi una alimukaba tuwa wanga ntrege minister akola kunsonga ze chukula kyabantu yagenda yesimbe mu kibuga erira awali minister Jen Luther Cheng kakati ababiri bana abanene baba no wano buli omwalaga munneri yanyi mbu bwagenze okucha ngebipande bya minister Beti Amongi byonna bitimbuluddwa Kakati ya mongi, una tanisa ukwe kubire nduru, harimu kukaba. Akatabu kadele monita, nekawandika kubakozi baga vumenti, mituwaru kuminesa tu mbubona, okugendo kole mirimu, bamala kusasula anguzi. Abakozi bora muzi afisi za government, mituwaru kuminesa tu. Baba singate bali yonti urukuwa bajisobula. Neba ina kukasente kebasa surange choja mmiro nebaluka bagenda mmirimu jino. Alipota yine biwandi ise. Daily Monitor akuandi ikidwe kumusajja Brigadier Retired General Emmanuel Rwashande. Mbalimu kabi ya Sechikubo akayiri gombe. Mbo uno wano aze Sechikubo amutadeke chinyiga wambagwe tacha ina na wasiza. Akarabu kadele monita, kalimu ama balu wa gamwe, kawandi sebiye mizanyo, teka kwa miyoko, kawandi sene kumaulida ama laga agano. Agavude weduwe guanga, ndaba mwe guanga ili Amerika ne Kongo, bogede kunsonga ze mirembe mkongeyo. Amataba, gagano galikaba ntubanji, bega sengu dembi tundu yebu kede ya. Babano, engudo, esingo bunji, zisaliduwa kama zi. Era kakati, abewe waga amanti ya makubo gaba fuki degano gananta itikuamu gali waga amba erigende walumbe tanda. Kakati ni wawa andika, nziruacho kukonziwa kwa abana. Kufuse bana waluombi tundu biya agago. Mbabana basingo bunji wakuba kamaso, embili zizaba dad kunguru era banji kubo, embuto ziba zimbie. Biona, bibi no, abentu nga mbakaba, bagala basawo, ate karangala, baba no wano, tebaina musai, bakaba bula lia musai, nebawandika ku municipality mukaga, wano mugwange lia Uganda, tezina bulungi, nsimbi, zikola ku mirimu, kasasira bafukide kasasiro, nebirala, biona bibi no wano. Ate ye minister Amos Rugorobi, koti ya muteka ko, ekiragiro, obuta furuma wano, nsonga za mabati. Kakati uyu minister agambi, ndi yaulanga chimu nyigiriza, ekyokubeera mu ggwanga Uganda, alikobe yandi agadde okola kebweruwe ggwanga, ne kakati tayina ngeri gya furuma, wawulira bino, ngamo sirugorobi, amaze okulagira bannamateeka abe, bagende mu kkooti, ate era eragire kkooti, agende kebweruwe ggwanga. Abafwe, dwachi temukiriza. Awamu negulire eriyo, Daily Monitor. Afurumye lero ne mufundi kirirawo. Mpozi mikwano jangabali mbitundu bya Bugabula South. Omusumba Andrew Muwanguzi. Munachibina chi NUP. Abagala nnyo. Musajja wambavu. Ailimu obukulembeze Bugabula South. Bili abili mukaga. Pastor Andrew Muwanguzi. Ye waffe.
Gabaira gomu mpapula wano mu programu olutindo The Bridge gakuto sebu waku Sempo SS na Soti Eiganga kilomita ikumikulu gudolve Eiganga okwire kaliro balina basome sabate ndekawa ina experience mubusome sa balina classes ni lab edo mulembe ate dormitories daigwe edi yaba nabawala naba lenza basulayo da mulembe ukwani sabano kufa msinia 1 paka senior 6 edi yaba arts ni sciences kwa tolera ukumana ibi singa ukumira head teacher kunot musambi itano ndala itano ibiri ibiri isatu not isatu oba kunot musambu manana ibiri itano ibiri ibiri isatu not isatu kotaku naba
ababayosa produce millers abakulira kaunga akabayosa maize flour ngakano solo kafuna mu bipimo byona byona kalunje kayo yote kali kumutindo gwansi yona yona atenga kaka kasibwa nechitongole cha UNBS ababayosa produce millers bagani wabira sentima road muchimuke che Kampala iwaye ndo kubukinga oboka kutusa kwa uwoli kuba kuzira musambu 0 ibiri 505 ndala 55 oba kuzira musambu 85 ndala mwenda ina ina 85.
Are you tired of missing out on your favorite shows and updates from Busoga One Radio? Get the Busoga One Go app now and stay connected 24/7. With the Busoga One Go app, you can listen and watch us live anywhere, anytime. Get the latest updates on news, entertainment, and more. Access exclusive content and behind-the-scenes footage. Download the Busoga One Go app now on the Google Play Store or visit our website at www.busogaonefm.com. You can also catch us live 24/7 on the Afro Mobile app, your TV channels app, and on social media. Follow us on Facebook at 90.6 FM Busoga One, on TikTok Busoga One Radio, on YouTube at Busoga One Radio. Busoga One Radio, Omoyo Gwa Busoga.
ministry eyebi obulamu nebitongole ebindi bubage maganya ensonga eno bali kola okunonereza kwebese Uganda Population Based HIV Impact Assessment oba UFIA 2025 survey okuva mu mwezi gw'omusanvu okutuuka mu mwezi ogw'omwenda okunonereza kuno bakutegeike ngabendo tegera enchukachuka program edirani sasirimu devulese n'okutegeera engeri ebirwairenga pulesa sukali n'omugedo webikosa abantu mukunonereza kwa UFIA 2025 abaami n'abakyala bonabona okuva mu nnumba edinaabadirondeibwa baida kukebesebwa akawuka ka sirimu nga buli ekiva mukunonereza kuno kiyida kusigala nga kyakyama wonna abolondeibwa okwetaba mukunonereza kuno tusaba okweyitanire era oyiremu ebibuuzo byonna byonna mu butuufu okumanya ebisingawo kubira ministry ey'ebyobulamu ku layini yaabwe ey'obwereere eno 0800-006-6 obubaka buno buleetebwa ministry ey'ebyobulamu nga buwagirwa US President's Emergency Plan for AIDS Relief PEPFAR ng'ebita mu kitongole kya US Centers for Disease Control and Prevention CDC
Rifle Music inga setu Augusto kumi piramidi mwetano Ekulete de Top kende gete wipo
Oli muna kukwe na yetu sulanjola Oli na mami
Oye kwa muna kwa te sulanjola Life kusati
Ayo yobe walwa nisa
Oku grandpa gadeze bugeme masuka kasudu chacha Oku ingino mtuwa lukumo VIP mituwale tano Klasike mituwale mili Ate meza mituwala tano Corporate table ya kakane Enana teni vya Sydney vya live Lukoba kulukoba Toshikeza no super daddy Andre Top kende geto wipona Awele kenwa kama imbibo unewa top chata
Bampita top kende geto wipan rifle Omwena kwa tasula njala Gena kuzi omwezi makumi ya satu Omwezi ogomu na namba kwa ula mwenaba na kwa tasula njala Mujemu mpagire kugrandi paga denize bugembe Atenge na kuzi omwezi satu Omwezi ogomu enda lugenda kubadu wapu satu Tugenda kubira onanko mamuchisawe Buli mwena kwa tasula njala mwena muje Oh baba, iba nange
Gabi wa gidua, Dalton Ford Center Wembley Grace House, Tibuli Auto Spares Waiso Tires, Baron and Sands Nebiteke kebwa, rifle music
Asu and Akram Motor Services Nabe guri lerina Mukutuna no kugula mamotoka Amataka Nebikado Edaba pangisa mamotoka manene Kuota na matono Bakulani kuyo ala ekiria lensa transfers Kwa offices daywe Ejinda bagane pumwire na waguma e Utagaya ewa kirunda badiru Ate Kampala bagane katoke nasana Okumpi ni polisi Obaba kubile kuku Siro musambu zire ina Ndala muka gaibiri Musambu zire ina Oba siro musambu itanu ndala Musambu itanu musambu Itanu muka gaibiri Nive inaba Asu and Akram Motor Services.
Akachiko kebio kulonda mugwanga, kategeza bonaba alonde dua, okuchikirira abakozi abatali mbibina bya union, kumagombolola, town council, division, ntitama meruka woku district oba city, wokulonda abanaba chikirira angaba delegate, mubitundu bya mwe, wakuba ula kutandua wicheno, ngabili mubili, omwezi guno ogomu na anamu kumibili mwabili mwetano. Mwena mkubilizi wogobelira binu wa manga, okulonda kuno, kuja kubela kwa kaboksi, eri abakozi kumi, abana chikirira abatali mbibina bya union. Okulonda, kwa kutandika kusawe mwe yokumacha, kasitawana abawa balonzi kumi, tandikirwako eranga kwa kufundikirwa kusawa 10 ezole gulo wabewo okubalo obululu no kulangirira ebivudde mu kulonda akacheo kebyo kulonda katikategeeza abachikirira abakozi abatali mu union ku magombolola town council ne division okujja mbunji okwenyigira mu kulonda kuno okwa district ne city omunava banachikirira abakozi bano mu bitundu ebyenja ule byeggwanga obaka buno bukutusiddwa akacheo kebyo kulonda aka electoral commission
goloba goloba idon't wale ku ayo mvuga mpola mpola
yinga je tuli kuja wala tunatuuka li
Tunatukira we tunatukira iwe twaidinga bonsunde ino ebyenda munda binuma
okalinga kuona
mwana iwe bikalemye
ato wo musa wo jena kutwalanga
oyo yale mwa
kale singa we jiri wa Dr. Haji Sekide jena kukobanga singa wo wonaira boje wa Dr. Haji Rashid Sekide mu ayenti habo medicine tosobola kusigalanga bojire kuvaye kafolo yakuguka mukwidandaba no bulezi bwo yekolera obwidanda bendo ali demulo ozatalema omuli cancer pressure sukali alusaze siko Zine dinde Ayenti habo medicine Bagani wa mkono kurugudo ulijevo gerere Ate idinda Dr. Haji Rashid Sakide mwene Aida na vila kamulirodi mafumira Eka yunga kumuyembe
Nga wakavako katono ku Asadi petrol station
Elanga wabawe minu ndiviri joka mbuli mwezi Mukubile kuku 0-5-5-2 Chenda na ina Mkaga Atanu na isatu Oba 0-5-5-2 Chenda na msambu Ikumi na mwenda Agini na itano
Wedo lola Uganda, waliwe chamanye chisituka. Okuva kungudo, okutuka kuntindo. Ama bibiro, ama ka, ama somero. Byonanga bizimbiddwa sementi omugumu atachuka. Hima Cement, echikacha sementi yesigika, oruomu tindo, obu wangazi, nukukulu omulimu ogwe chikecha waguru. Buli chizimbiddwa chiwangara, anti chibana omusingi omugumu ogwa Hima Cement. Hima Cement, build strong, build to last. Hima Cement, akwali wanga wa amani, akwali wa kuwangara. Hima Cement, tulina awo kuva kuntandikwa.
Aba Jacob Poultry Farm, aba gani we kamili, ebu kwenge inimu wa kamili Girls Primary School, bakule teile chirunge chomo nimio, echa jeka nacho organic fertilizer, omulimi wa duma, enana, kabeji, olima maido, obabi dandali, wefunile chiji msachino, ante bachuku parkingira, mubuzitu obu sobo kire ila loburu unji, bainechila makumia atano, nechila makumia abili neitano, tuwe taga kutaka kuchinji kuchikolo, chagane kumaturi ruga ifa agenda uro, wanumuchibu geche idinda, tuwa gani wa kuiganga road, oba kufamu ya ifa kamili, ebu kwenge inimu wa kamili Girls Primary School. Nimu abe mkono chiriyo. E Kampala, e Iganga, nebi tuundubi onabiona mu Uganda. Buti osobo na nukukula order. Ngoku wa kunamba daifedama simu. Kuziro msambu ziro ibili. Nsambu. Nkagana munana. Ana. Oba kuziro msambu itanu ibili. Asatu na isatu. Ziro muenda. Chinana na andala. Jeka nacho organic fertilizer.
Ekitongole ekyebyobulamu walala n'akulira eddwaliro lya Buyinja Health Center 4 mu Namayingo District. Betaba kyala mwena mwena omuli n'obulwaire obwakawago omusulo oba obubi nga bikubita mu bubite. Abaayulikake bali mu kuzaala n'abali n'abaana eyafuluma okwidda okufuna obwidandabi ku eddwaliro lya Buyinja Health Center 4 mu District ye Namayingo ku bwerere. Baida ku inamanga 24 okutuusa nga 29 omwezi guno gwene ogw'omunaana omwaka guno. Abalwa iraba na kole buwaku, musubirwa okutuka kuiru waliro kuruwe sande ngena kwe domwe zavidi na ina. Birangibwa, akulida iru walideri ya Idinda, Namayingo District Local Government, Maristops Uganda, Association of Gynecologists of Uganda, Ngabi Wagirwa, Embassy of Iceland, okubitamu UNFPA. Okumanebi singao, kubakunambe netali ya kusasulida. 0800-222-0-3333.
Pakagwa, ena kudaife eda Integrated Child Health Days. Dina ime, dino nena ku eda tongozebwe kitongole chebi obulamu. Okwongera mu amani mukuchi ngendo ile diwota abato. Nga, olungu sense, walugono, nedindi, ngata kumuku ziguno. No musudo gwensiri, guja kuchingibwa. Weda kubawo, okuchinga kokolo womu na guanabana. Muba wala, abemi ya keikumi. Lulalama, muba chala, abali mumi ya kejizala, nebindi kama. Mala, obuweleza buno, mbao buli mwaka, mumwezi ogwokuna, nogwe ikumi.
Obulazi obuchinga bona bona, bulonji, bukola ino, erabu abuwelele. Aba zaire ni mwena mwena aba kumabana. Musabibu okutwala abana, okuvako yeya nkazalibwa, paka kuwemi ake ikuminena. Malu aliro, ni mubifo ebi atongozebwa, kubialo. Bafuna obuida ndabi buno, muidukiro okwongera okutwala nga abana, okuchinga. Ngibwa wairengo gwokuna waireku
obubaka buno bukutusibwako Busoga Health Forum walala n'ekitongole ekyebyobulamu NIPATH.
Gawala nesikoda Starling Seeds ngabano barine mboga King F1 egeda atenga tikubwa cheya enana lisa F1 enebala yagumira chiwotokwa atenga ya mubiri mugumu baba nenana Prosper F1 enebala atenga egumira ndwa ile donadona okokwota watermelon ya tendo F1 egede ino atenga womera irala esikodino odaga nabuli muiduke ritunde byobulibi okwetole iwanga liona liona china chindi bagane ku office dai wenku lwebusega obaba kubireku kusira musamu Musambu mwenda, ibiri na zero, musambu zero mukaga. Oba, zero musambu itanu musambu, musambu zero ibiri, isatu ina ina, niba na ife, aba Starling Seeds, aba idio kugaiga waza.
Fab, let's talk flavor on a string. Yes, you heard right. Royco Cubes Co-String is here to make your cooking easier and tastier. Same delicious Royco Cubes, now in single sachets. Just pull, tear, and crumble one cube at a time. Perfect flavor, zero waste, and an iron boost to keep your family healthy. It's time to hang flavor in your kitchen. Get Royco Cubes Co-String at a duka near you and make every meal a flavorful moment. Royco Cubes Co-String. Stream convenient flavor every time.
omutwe gukuluma musujja oba maguru giga kuluma owulira omuliro mu mubiri gonga webasekiro oba nyingo zezikuluma nywe eddagala lya Chocomel lyongera amaanyi embaserikale b'omubiri gwo balwanyisa endwadde ezikuluma n'ezo eziyinza okukosa obulamu bwo Chocomel yakakasibwa National Drug Authority amwetaze musange mu famasi ne mu maduka agatunda eddagala mu ggwanga lyonna ate gwaluma amannyo ng'oliisa ludda lumo busayo ekyokya oba ekinyogoga nga gasannyalala amannyo agaagoba oba agalimu ebituli ebibuna ebiruma nga bw'osanya bivaamu olusaayisaayi oba okuwunya akamwa senyesa nana habu mouthwash tojja kwejjusa era weewala abafeere tebakuguza kkapa mu kkutiya ng'okayita akamyu kakasa nti ogula nana tebakuguza ekifaanana nana eddagala Chocomel habu medicine ne nana habu mouthwash lyonna lyakakasibwa National Drug Authority era lisanga mu zifamasi ne mu maduka gonna agatunda eddagala wano mu ggwanga
Gana mukuru owa Holy Cross Parish Bugembe Reverend Father Francis Mukasa ayeta abantu bakatonda mwena mwena mulukungano olwo mwaka olutumibwa 2025 conference olujjo kuba Holy Cross Parish ya Bugembe okuvanga abina musanfu paka nga safuna lalala omwezi guno gwo munana kumulamu ogukoba jababe siga musengwa balizibwa mu amani ekiri mu Isaya ensule yana akaniri akama 17 ndala kala abantu bakatonda mwena mwena mwanirizibwa erango omusomeso mukuru ni Faza Ronald Chambade, okuva mu Kampala Archdiocese. Faza Anthony Chizito, okuva mu Lugazi Diocese. Omwana wa Maria, Bale Samuel, okuva ku Radio Maria. N'omuweereza wa Katonda, Mukyala Mayanja Margaret, okuva e Bukalango. Muide Twege, ebikulu ebya Katonda. Mukama abawo omukisa.
Mwe bali kuyida tuje kuogera ku bintu bisatu ebyo omugaso omulyo tereka amaadi obulungi okukoyesa obulungi emigwano n'okunaaba mu ngalo bino bikuuma maka gaife nga mala mu bulungi n'okutangira endwaire nga kolera n'ekiddukano bangi kwife amaadi tugatoola ku nayikonto oba mu nnanda aye ki ekibaawo bwe tugatereka nga tetugabuyise oba ogatereka mu biduraamu nga bigubu
ebiwuuka n'enfuufu bingira n'amaadi gayinza otulwasa
bwe kiri mutereka amaadi ag'okunwa mu bipipa ebiyondo ate mugabuyikeku kwesanga ekikopo ekiriku omukonda ng'oliise na mu maadi so togemya mu ngalo oba okozesa ogukopo ogugubu buti katwogere ku migwano n'ani asobola okunkobera lwaki okweyambira mu nsiko kya bulabe
obukyafu bujja mu maadi getunwa
kituufu n'ensonga lwaki buli maka gayina okuba n'omugwano nga mubuyikeku okubinga ensowera ate idukira nti n'obubi bw'abaana bona bwa bulabe bona busuule mu mugwano ate obuyikeku ekisembayo engalo enondo ditaasa obulamu n'abanga mu ngalo ng'oviira emiyandu ng'okaali kulya ni bw'omala okugema mu bukyafu bwe tutereka amaadi obulungi twakozesa emigwano twaniikira okunaaba mu ngalo twidaatangira amaka gaife obutalumbi bwandwaire obubaka buno bukutuusibwako Mayuge District Local Government nga bali walala ni Habitat for Humanity Uganda.
Akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga kategeeza bonna abalondeddwa okukiikirira abakozi abatali mu bibiina bya Union ku magombolola Town Council Division nti tabameruka w'oku district oba city ow'okulonda abana abakiikirira nga ba delegate mu bitundu byammwe waakuba olwakutandulwa wiiki eno nga 22 omwezi guno ogw'omunaana 2025. Mwenna mukubirizibwa ogoberera bino wammanga. Okulonda kuno kujja kubeera kwa kabok si eri abakozi 10 abanaakiikirira abatali mu bibiina bya Union. Okulonda kwa kutandika ku ssaawa emu ey'okumakya kasita n'abawo abalonzi 10 abatandikirwako era nga kwa kufundikirwa ku ssaawa 10 ez'olweggulo wabeewo okubala obululu n'okulangirira ebivudde mu kulonda. Akakiiko k'ebyokulonda kati kategeeza abakiikirira abakozi abatali mu Union ku magombolola Town Council ne Division okujja mu bungi okwenyigira mu kulonda kuno okwa district ne city omunaava banaakiikirira abakozi bano mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga. Obubaka buno bukutuusiddwako akakiiko k'ebyokulonda aka Electoral Commission.
Mama TV yagabudde obukadde butano bwa sente bweddu mu mpaka z'ebitone ebyenjawulo kyetuyise Battle of Talents. Oli muyimbi oba olina ekitone ky'okuzina oli mutontomi wa bitontome oba osobola okwogera ng'abakozi b'oku radio saako ne TV olina ekitone mu by'okufumba duka misindo gye weewandiise bwereere keera ku ssaawa 2 ez'okumakya oteekeyo erinnya lyo wano ku Mama TV Uganda mu kibuga kye Jinja ku Jackson Crescent Road opposite Mansion Hotel. Okwewandiisa mu mpaka zino kukomekereza nga 12 September olw'okuvuganya kutandika ku nnaku z'omwezi nga 4 mu mwezi gw'Oktoba kukomekereza nga 12 November Omwaka guno uwechitone chinasinga Waku wangulo bukade butanu Uruanava mudiride Waku wangulo bukade bubili Atala bili yabana semba ngabatu sekufraino Mliwa kufuna kakade kamukamu wake simbi Okumanye misinga wo Kupa kuziro msambu nya msambu Bili muenda munanemu muenda nya Oba kuziro msambu mukaga 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 munana Bili mukaga Bili sato Battle of the talents Egenda kulagi wanga kumama TV live Mama TV Tugabane Tuagalane
Tunonereze songa okuva yetandikira baka yebiwera wano mu program olutindo da bridge
kale kuna fewe bale kuwanga jolio uliriza chenda kaumuse mukaga omoyo gwa busoga program the bridge olutindo tukomiyo na timu sawa ya fera mnange semba yo ntikubuza ko nawo sinzira okubanga otuliriza tichokola kirungi dala muri mutya yo naje musinzira okubanga mwe 10 de kumuleretu eranga tubala musako mwe nabakedoka kalabye mini mujamwe omuri mwogo bwogira bwoti nojja we 10 gwe kitibwa kubanga watu ndafuna mulala okugwe muri mugoli no gujjo kwaula ku bantu abalala mu studios tuli ne director Johnson Basango wa Jeka Poultry Farm atenga basomesa ku nsonga z'enkoko bakulakulanyize nimiro zaffe wakati mu kuziteeka mu ebijimusa webiri ibyajeka nacho chicken droppings fertilizer kuno kosa nebirala bingi emmere y'enkoko y'omulembe n'ekirungo ekiyambye enkoko ekya soul profit ekikutte abalunzi ombabiro otuli mu studios tugende papala za mawulire n'okuumulamu tube tubuuzizza omukise guba guzze tulaze engeri gye gujja n'okusanga tegusanga atandise gusanga asimbudde gusanga atambula neyeyongerayo nagwo bw'obanga tonnasimbula kijja kuba kizibu okubanga ogenda nagwo kuba gw'oteguyimirira kati wetuli omukisa guzze ngunyweza ntale gulema kumpita mu myaganya gy'engalo tuwulira abantu ebogerako nti yafuna omukisa ne yaguza nyiramu
aha kati nga wale tubaye tugezize example tuti olina iduka lyo ayo waliyo kampani ku contact nze yakobe teri kwendo batundirenga ebintu bwe babikuwa basasule because you want continuity olokubanga bwonoko makolo jako makolo luonka omukisa ogwo koleji ogwigala baidano nyo undi ayenda atenge liyo banja abali kuenda okukola ekintu ngoti necho nga banje bali ayanokola omulimo ogwo Ayo lukwanga iwo guzani saguidaja kuundi. Ayo wogugema obulungi tuwa opportunity. Because first of all, company nabe kukontakti nzaida kwa na ayo musada wifako la obulungi. Bulichi nitu wachi tukiriza. Deni wachi tumutuola kwa umulimogu. Bulicholi ikola eri ayo ndo chikola. Icho chobote giri.
Ati ni woso semu.
Bulicholi ikola eri ayo ndo kola chi. Eri obulimutu wako batisinga nzembao na ndiko zenti. So buliruo divaga. Ngolomukisa niguvao. Niguja awandi nga kwatu yazani sachi emixaji yafuna omukisa gundi ya gudibaga yafuna omukisa gundi ya gudibaga so jiba kwatu when you get an opportunity retain it ochitegeere bwofuna omukisa gusigaze retaining means gusigaze lwacho gusigaze ngokola ebintu ebitufu utakola bintu bichamu
bwonokola ebichamu tegusigala
tigusigala anti yakuba short term assuming you nze kukobera assuming otunda two example chi
olina byokola abayindi bakwesize bakuwadde mali
exactly bya byotunda tunda oizeyo tunda oizeyo wabe continuous gube mulimo ogwa buluna kusobola okola buliruo banga bakuwa ile oyo waamuzikiza bamwaye amaulega tambula amaulega kolaji gatambula Bono katugeze olikolagana ni roofing oyo jukubye waja ku Uganda bati wajukuba waja ku bachiboko mabati wajukuba ndeheni emixajo obojimazeyo ekivamunga kati a emixajo yojako makubanga buligwafu na guigala but if you want to get it and retain it okola bichi bitufu byonka
baluwa wandise wana message naga mati mwemba sangwa mungambe ayongere konti omukisa we gujja te gudda ato okudda guba luba lugendo lwa manyo
kuma okusa ya necho chendi ko bantu waira mu regrets kale nali wano omukisa kale nali wano ne mikisa na akola
singa na afuka singa
ata abasoganga atanika close ati pa mloga ezira akuloga kuli akabantu ezira akuloga abandi beetambula ya smart boy nsewe bampanga ambi kubamba tumye we bampanga ambi kuba You're killing all your opportunities. The opportunities will go and they will never return. oyo lirira amazigango enda jire ayinga tojifuna because toli mulambulugufu be clear buliro ba clear everybody will say omusada ali clear so a mixer jiriwo minji ayabasinga enkosa je tujikoze samu jetaidi widi Uganda ensi ayo noneka umuntu wakola awantu mbwa aba kubasente nibe mweta ba smart boy tibe mweta abagezi mwana oyo mugezi yati amaru ya kubasente abegundi bamuletere bintu ya kubasente abegundi ayenga ojo kumulinga kumusa onga muzira mwerere bitu libiyerere ensa oyakola ti ebita mu mukono so iti chikugasa kuli ya lero ngaido atolo idolo na luchi luliwo so nze nenda okukoba abantu na dala ba farmer oyi nze ndi mudubi we are peasant ngaba ifa ba peasant abantu aba wansi twege ino ko se mixer we kuba kuchalo kwa ife kuidie ku mugasongo gwa PDM tiri mwogezi wa PDM ainga guidie ku niba kuwa ya kasente otenda ino kubone santi ezira mu makulu iwe ngo omuna kuweyambe yambo bitirawo gaba idie bale sente ntibalidi gabira abantu for development gira bilire ino kusinga kuba bayirozera mulimo lwacho okera notyama okuva kunjo paka obwire obuzibango zacho okoze waleke enteyo ya siba mu kiralo ekiralo shidi oba omuti bona wone ente weba necho chetwete ekiralo wajireka ya siba ona kulona lona lona ngatoje twaye na kwisubi kuli aye ngo sibi oti yaime olizibikire mixer because ene ente wo jirabirira nezara didakufuka ibiri didakufuka isatu didakufuka ina nali nakaba kuba wano ntuduzi twa ava wano twaja ni awali ono twaje okugula ente twagula ente ibiri kati ente yindi yazala ne yindi enatera okuzala didakuba ina omwaka guno gukali kuwaku didakuba four cows so those are the opportunities dendogera kunti bobo funi omukisa iwo ofuni omukisa nozu kukanobona you know ebizu byetu linabyo nti sometimes abantu abandi tuba ngatubona amaiso obona enjira ayengo oli muzibe mu bintu byankulankulana so when you get a chance and open up the eyes not andiko okubona odabo ne mixer jonga ji flowing I can do this
yes sir
nze nakoya abantu nti sawa dino boba ngolineka eyeitaka ngosobola okuba nikyokola oyida kuba mugayiga asinga nga toliku olikwewala okukola ebintu ebitakuleetera ningiza munsa woyo oyida kusuika kikyo jyokola nabakobera nti 1 acre esobola obaaku enkoko esobola obaaku ente esobola obaaku embuzi osobola olimaku emwani osobola ebintu ebirina value so opportunities edo diriwo sometimes tulina na amataka eri abantu abalina amataka eyo mukyalonga yakuumisa bwa muntu yakawa tumana nkuumira akataka kange wendira
nzenjire mutawuni mutawuni nga ali mukusabiriza
nga mutawuni ayikusabiriza nga oluisi ayingiza esirinji enkumi ibiri oba enkumi isatu
era nga ayomba
ino mukyalo eyo obayo n'ogumamu esizon ibiri diti osobola okufuna kyokola
waliwo omukwano gwange yanyumiza ku ngeri gye yagulamu bodaboda era ye yagezaako kukyusa banne ku stage ne bamuvuma bodaboda zino jukira za alone yagenda mukyalo n'amalayo emyezi esatu nangambe ennyaanya azirima munaku nsanvu mu bbiri ayinamuuko obusomi butonotono ennaku nsanvu mu bbiri ebokisi y'ennyaanya ya mitwalo nkaaga kampuni za bodaboda ziganyeta emitwalo kinaana n'abakusemba babiri tukuwe pikipiki naye ngaebokisi emu ya mitwalo nkaaga yabeerayo emyezi ena nyanya nezimubalira nazitwala Kampala nabanga inawo ne miliyoni zalinga mukaaga musanvu munyanya mu eka ze bbiri najja ne pikipiki empya ku stage najiteeka awo balina batandika tuye wa Illuminati omuntu yakavaana emyezi giti batoyire wesene
ate ekinsano seitakali sigala awo nga niwo ira mukaaga
kati gwafuuka mulimu zino ziba zengera ziringa ziri mu nasale bed zino ziba atunda zino nga afuuyira gwafuuka mulimu
tiyetaga kuida mu stage yetaga kuba nabakozi ku stage
era pikipiki kati zeyongedde ate kati akoyesa bana bakola ki
yetaga kuba nabakozi ku stage ye yakola ki yabanga ali kolabire so abantu nze mbakobera nti ebintu ebirungi biri muitako omu iwe ozira mulimo ogundi gona duzi nabarenga andiko abantu nti oyinzo otya omwana yakutunze ente miliyoni musanvu ogula omulimo
ogutali gwa rubeerera
yaye nga atente yesobola okusasula edde miliyoni
Etia.
Just one cow.
Etia.
Katugeze olina ente eyo nga ojika merita abiri. Ngolina ente enungi.
Lita ya mata yameka?
Yeah. Katubale lukumi.
Lukumi. Ojifuna mu lita abiri.
Lita abiri.
Per day. Time was lukumi. That is mitwale ebiri.
Ebiri.
Ente inza kukuwa matago for how long?
Ente bajika mapaka lwezalo mulundi ogwira ku. Ayi lwakubanga ejange kendeza amata.
Osika kibere paka. So katubale miezi omukaga. Konko
bajireka mu miezi satuka yaira myaza.
Kayi katujibale ajibale miezi omukaga. Imitwala abiri buli lunaku. Imitwala ebiri buli lunaku. Time was 7. Je mitwalo 14.
Omwezi jiba mitwalo nkaga.
Time was mitwalo mitwalo nkaga.
Mpegano mwana olimo kulira omulimo gwa milioni musanvu. Aye nga bajamu sasulanga milioni mitwalo musanvu.
Atenga nawe kati depending ngoko.
Bajamu sasula.
Ata mata omusaba ufunye uko ibiri nuku mata.
Musanvu oba milioni ndala. Aye ate wano waliwo omukiso gwente dino kweyongera. Entenda ate sobala kuba buli mwaka ne bandala. Ewebe ndala omwako gwira ku divaibiri ono gwira ku daba isatu nigule daba ina toso bakwambo ojaba na ntendale kastobo ina vision ekitretero buzibuta bana vision nze wanako banatandika nenko kopita nuka ina bitano
ah ni Museveni juze ekitirira ali agoba amulimira
ne
chiwo gani na bitano lwacho kadia onswaza
nali na bitano so nze nakoba nti eyo concept info nze titunda mu nteja kumpa income nkugulira omulimo gwa milioni omusanvu nsigale nga ndi ku zero. That is no sense to me. Nze ntunda omulimo ogwange nkugulira mu omulimo ojja okolera emitwalo ensanvu nze ntole wente yange
mwami Johnson basangwa tangaza ne kukyabaana abatunza bakadde baabwe
anti necho
baja kuluya aye nga ajafuna emilioni ndala aye ngiri kubutye chikachona chona kubanga omwana bwaja kuluya
mzebo boye ndakuja kuluya nga tuline itaka eka so kolime mweka ofune sente doje
tumugana genda
afuna itaka mwaulireku
chikutunda
amukowe nkuwa ile eka dido
limao
lima
onzo muwaya
abantu basinga balingire itaka anga ekisirani baba nanga bazira sente bawerea nga bayine itaka ati tuwoire yo tuzira sente ainga baline itaka
omwana aja kuluya mama wo muto ya mukubire isimu ngalira baba ya alira
bona bona bizibuka ibya ga painga baine itaka eka ibiri eka isatu eka itano Sichikola makulu nze ndi akola bantu banange tichikola makulu kutunda anteyo ogula omulimo milioni musanvu ogulira omwana ba musasula emitwalo musanvu
ku district service commission
bajogedde
konti
otunda omulimo gwo osigale ngozira mulimo omwana aje bamuwe emitwalo musanvu
alipota yino muna yakali solisi wa government eraga nti abafuna emirimu mu ggwanga Uganda ebitundu 82 ku buli 10 emirimu bagula migule actually emirimu emitwalo 13
yes nchidi
emirimu emitwalo 13 tujonna jola ba mu Uganda abajirimu
mzemba ile involved mu bantu bagula migule ngandisa bila abantu emirimu nabo na abantu nga basaba sente nganinze tibantya
aye nga bakwidi
nga banditi nti bayikwenda sente meba wo omuntu oyo gwenkobyo omulimu nakuba nti katonda wa
gundi oli kusaba sente gwendi dio bulungi
yes aye nze mbandi gabira abantu emirime wange gwange ezira gwensa ba sente
mwemba sango osomeseze gwanga tebacha ina che bakuba oli yao aye babuza ebintu byogera ke ebyo ya capital ngoka
ikunkobera nze ngabira abantu emirimo nga gwange niza ajja okusasula nsobola okusasula akakaire nsobola okusasula wakakaire kala no bubiri aye tikusaba sente ngoli kuida okufuna wange omulimu aye olali kufunira omulimu gwa district akoba atsoko lete milioni 5 no sense you people omuzaire awerere omwana nga atundanga mata agenti ekyo kyenkuba bazaire watundanga mata
omwana wa
baba anga yatundanga mata nise twatwalanga mata twatunda metu ajanga okusoma olumala okusoma nti baba tunde ente bampa omulimu. That is nonsense.
Katuide.
Future promotion is back to Sako. Triple Virus at 27 concert.
Satanenga satu ogwa munana omwana wamwe tripa virus roze miaka 2 musambu azatu digize bo NV40 look at hotel iganga tunani kida baba etsibani chakukwa na memvu oyira na nati mekuwa biri bakasiru kuluno bakogera oyibango wakubedwa wefete mujetu muwagire anti yewafe abayimbi banje ne bakomedia lizibamu werekende kugambia egenda kubera ndongo kunongo ruima na comedy ngo kuingira mitwara ebiri emeze mitwara asatu gold ya mitwara atano panange bigenda kunyuma kuti meta fena tuweyo Saturday nga asatu August when we fought look at the hotel iganga triple virus at 27 concert ngabataire mwesente
chenda katoneza mukaga Busoga 1 FM umoyo gwa Busoga.
Akachiko k'ebyokulonda mu ggwanga kategeeza bonna abalondeddwa okukiikirira abakozi abatali mu bibiina bya union ku magombolola town council division nti tabameruka w'oku district oba city ow'okulonda abana abakiikirira nga baderigate mu bitundu byammwe waakuba olwakutanulwa wiiki eno nga 22 omwezi guno ogw'omunaana 2025 mwenna mukubirizibwa ogoberera bino wammanga okulonda kuno kujja kubeera kwa kabokisi eri abakozi 10 abanaakiikirira abatali mu bibiina bya union okulonda kwakutandika ku ssaawa emu ey'okumakya kasita n'abawa abalonzi 10 batandikirwako eranga kwa kufundikirwa ku ssaawa 10 ez'olweggulo wabeewo okubala obululu n'okulangirira ebivudde mu kulonda akakiiko k'ebyokulonda kati kategeeza abakiikirira abakozi abatali mu union ku magombolola town council ne division okujja mu bungi okwenyigira mu kulonda kuno okwa district ne city omunaava banaakiikirira abakozi bano mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga obubaka buno bukutuusiddwako akakiiko k'ebyokulonda aka electoral commission
Abakugumu kujanjabi sedegala ly'obutonde. Aba Better Life Herbal Research Center bakulete obujanjabi gwe mu Uganda. Ndwadde zolowooza nti zaalema. Omuli pressure, ulcers, endwadde zitawanya abakyala. Ebizimba kunnabaana, abakyala abalumizibwa enseke. Oli mwami ng'ofuyisiza ku mukumu, onafuye maanyi g'obutonde. Oba ofuyisiza mu kapiira. Prostate ezagaziwa mu baami. Mwabalina endwadde ya allergy. Ennyingo n'emigongo egiruma. Ekifuba ekitakutuka. Teweesibako ndwadde kugifuula yiyo. Gwe yune Better Life. Basangibwa ku Kachi Road. Kuchisa cha mukama market omaliro gwokubiri mu kibuga jinja erango kumanya bisingawo pakubira ku 0700 7 95 22 oba 0778 63 65 0 kati wejjanjabe obulamu bubere beta
akadanyuma akadanyuma kasa tokolanga akadanyuma Nalina mwegomba kofiga ye
Anti nga mukaga
Nga mukaga abantu be makanga yes, Makanga musenta Musenta yes. Ndi kujao Nze Juma Mulokole ndi kujao Ne David Rutaro Uno
ababuli Mulokole nga mukaga tujao Then nga musambu
Nga musambu tugenda kubera ku Grand Paz Garden E Bugembe
Yes
Opposite Cathedral
Yes tugenda kujao live Ona ona Then we tuvao Nga kuminabili
Nga kuminabili tumaizene kagumba Kagumba mchisawe
Kagumba mchisawe Concert live in concert
Biwagidwa Pansu Foundation Echongane chigilze mini mejomu tuwe wachitaka
Abakozi mwenda mu Uganda muulirize Oli mukozi atali mu kibiina ky'abakozi kyonna kanuke kaseera eddoboozi lyo liwulirwe Ministry y'ekikula ky'abantu emirimu wamu n'ebyenkulaakulana n'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga bali mu kaweefube w'okuwandiika abakozi bonna abatali mu bibiina abeetefutefu okwetaba mu kulonda omukiise w'abakozi mu lukiiko lw'eggwanga olukulu wamu ne ba Councilors District Kaweefube ono w'okuwandiika abakozi abatali mu bibiina waakutandika ssaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'olweggulo okuva nga 18 paka 19 omwezi ogw'omunaana akomekkerezebwe nga 2 omwezi gwe gumu 2025 ku ssaawa 6 ez'omutuntu ebyo bwe binaaba biwedde akakiiko k'ebyokulonda kajja kukola enteekateeka engeri ebyokulonda gye binaddukanyizibwamu mu bifo ebinaalondebwa ku buli ggombolola ekibuga oba munisipaali ne town council okwetooloola eggwanga lyonna
Okwewandiisa olina okuba ng'oweza emyaka 18 n'okudda waggulu. Ebbaluwa ekakasa nti olina omulimu oba kontrakti ng'olina endagamuntu ng'oli mulonzi eyeewandiisa identity card y'omulimu nga tennaggwako ate nga teweewandiisangako mu kibiina ky'abakozi kyonna. Okwewandiisa nga kuwedde abo bonna abagwanidde era nga tebali mu bibiina by'abakozi bajja kuyitibwa beetabe mu lukiiko ku ggombolola ekibuga munisipaali oba town council olunaatuula ku lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omunaana omwaka 2025 okulonda abakungu 10 abanaakiika ku disitulikiti
Okumanya ebisingawo, tukirira ofisi ya Permanent Secretary ku namba noti nya emunya, biri satu noti, musanvu nya noti. Oba weleza email ku ps@mglsd.go.ug. Oba kuliye kitongole ki Kampala Capital City Authority KCCA, Chief Administrative Officer, oba Town Clerk mu district yo, ekibuga oba munisipali.
Obubaka buno bukutuusibwako Ministry y'Ekikula ky'Abantu, Abakozi wamu n'ebyenkulaakulana nga bakolaganira wamu n'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga.
Omutwe guluma, musuuda magulu, oba owulira omuliro mu mubiri gwo ng'olambaire obwire oba okulumwa ennyingo. N'obulezi bwa Chocomel bwongera amaanyi mu basirikale b'omubiri gwo balwanise endwaire edikuluma n'edo ediyinza okukosa obulamu bwo. Chocomel yakakasibwa National Drug Authority. Iwamwetaaga mwagaane mu difamasi ni maduka gatundu obulezi mwiwanga lyona lyona. Ate iwalo mu amaino oliisa luuyi lulala bw'otaya ekinogo gweba ekyekyangagasa nalala amaino agaaguba oba agagalimu ebituli ebibuna ebiruma nga bwose n'ebivaamu olusaayisaayi oba ng'owuna akanwa senesa nena hub mouth wash tojja kweyidusa. Weewala abafere batakuguza kapa mu kutiya ng'ogyeta kamyo kakasanga ogula nana mwene tebakuguza ekifaanana nana. Obulezi Chocomelo hub medicine ni nana hub mouth wash bona bona bwakakasibwa National Drug Authority era ng'obwagaana mu difamasi ne mu maduuka gatunda obulezi mu iwanga lyona lyona.
Bakagwa, tuogere kukuivutia riri mukagwa. Iii, mchiuli irevulunji. Reiko Cubes ku string. Aliwa na ukugonza mfumba yo. Na ukuongera mwabu uomi. Reiko Cubes wabu uomu obulunji boidi. Butibu terewa walala muka saketi kalala. Sika buhabu sike. Oyuze, umementule ka Reiko Cube. Kalala kukalala. Akalungibu obulunji. Tiwakari kuonuna. Era mulimu Ion Boost. Ayamba kukuma familia yo. Ngana mubulunji. Kare na akasiru kutaivuti mwifu. Mbirolio. Funa Reiko Cubes ku string. Kuiduka liyo na liyo na ilikuli okumpi. Uwamese mele yoburi kisira. Reiko Cubes ku string. Echirunge chaburi kisira.
Tunonereze nsonga. Okuva yeta andikira. Baka yebi wera. Wanomu program. Olutindo. The Bridge.
Muna fewele kuwango chauli liza chenda haka umuze mkaga umoyo guwabu soke dachi kazizi nebula yotanzo kukwere sato yezo kumacha kusatu amauli legajia na te ne musajja atagiriru anzalo Ivan Luvega. Mstudios tunine director wa Jeka umuami Johnson Basangwa. Umuami Johnson iria mbuziza umuami Filipo Ongadia. Fertilizer ulio wa Jeka na Church Can Droppings Fertilizer. Kula nimbi toke? Ebigogo?
Nyo. Ebigogo abikola kwino. Ebigogo, emwani, duma. Ebikadu. Ebisimbe byona byo idi ebimuli abalime ebimuli. So tumukozesa ino ku bintu ngoti nebyo.
Kale.
Nendo okukoba kwa abantu abebusembatia. Ndi kuja kuba ebusembatia kwa abiri no musanvu nga tulini pastor. Pastor Daudi Dawson Musasizi kufamu ye. Tuja kubayo nga tulikuogera ku opportunities bafama de basobolokola. Ekindi kyenenzo gaziyamu. Nokobera bafama nti fama munange osomesa omwana ngotola sente munte eyo. Obandala oba ibiri oba isatunga doko zisobambi dido bachichi. Tichikwetagisa kutunda nte do kumufunira mulimu. Mbo ekigendererwa kyo kyakola ki? Oba kubanga omwana asomi eracha inofu no mulimu kayo ino gugula. Neda sebo. Tuwego kurietinga emirimu. Omwana wabanga asomi. Ni omukurietinga emirimu waka. Gona guba mulimu. Cha mugaso ino. Okubanga omuntu asomi. Ye kozesa. Ate nedo opportunities. Deni kolachi. Deni kuogera ku. Emirimu jonka tino opportunity munsi. Munobati ni jonka. Ekisobola kolachi. Okube sawo omuntu. Aye nokuba nebindi bye mukola. Ebi ingiza mmaka gaimu. Omwana wabanga asomi. Abe ni cha kolechi ingiza mmaka. Tusobolo kuba nga tutambula ni family other than okugulanga obugula emirimu otunde ente ogula omulimu gwa milioni musanvu ente ogitunzemu milioni musanvu ewewo tichikola makulu
singe enkyo bamugoba
ate munatunda ki okunonya omulimu ogundi sonze kwa nti omulimu ogwawerera abaana gusigalewo n'abaana baba bafumye omukisafu n'omulimu nga tijja kugula we gubanga ogwo okugula ne oguliwo akole afune sente de magule emirimo jaye
bibadde bya Johnson Basangwa nze kanjogere byange
embaga zitugendamu okwanjula kwe tugendamu ne musaba entebe ne musaba biki family eyo jituba tujja abakyala mu nkola yaffe ekiganda n'ekisoga olaba otya singa oyo betuwayo gubaitwa inti omwana yalese ebintu tutula family eriye wasana fe wasamu tula ntandika o business obane batuwa mu capital abana nkole bagabanti
era nabakoba anti omwana okubayiza mu bunyankole
bamuwa ante bamusibirira
oluna kulwagayiga wala
kujawe rubega ivani alete ente 15
omwana okubayiza mu busogano oluna kulwaya vwala
mu 7 yagabira omukowe ente 10 yatwala muwalawe si eka n'abanyankole abalala
oluna kulwobayiza mu bunyankole rugayiga wala
ene wife ro wasiza lotandika okuba mbwavu
oba mwavu ena kulwe kweti
nti rubeganga yawao nti ali mabanda nti yali akamaliza okwandula
omukazi
yali akamala okumwandula le yafisigaza amabanda
aye ngatere aba ali ku collecting ante buli avayo nkuwa ile nte itano, nkuwa ile nte ikumi. Oba toka igwa
ile. Eno, na abo, jirigi ya bakazi watu goba nti ya yobi wanyo, tunyomi, za yobi intubio.
So, exactly. So, kari chadi tobo